mfalme wa amani, nakuja kwako Jehova Nisi, Mungu mwenye nguvu. Naomba nitawaliwe nawe, tawala maisha yangu, tawala mawazo yangu Jehova, ili niwe na wewe Baba. Asante Yesu.
Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe,
ombi langu kwako.
Bwana naomba, Baba
mwema,
unitakase, Mungu mwenye nguvu.
Unitakase Baba,
Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe.
Safari ni ndefu Bwana, kaitaji neema yako. Bwana naomba, oh Bwana, nitawaliwe nawe. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe niongoze. Nakuitaji mwokozi wangu, nitawaliwe nawe, nitawaliwe nawe.
Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye nguvu.
Baba,
Bwana naomba,
Bwana
nitawaliwe nawe.
Ombi langu Baba,
Bwana naomba, Bwana
naamani
unitakase, Mungu mwenye nguvu.
Baba,
Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe.
Aniongoze safari ni naomba, Bwana nitawaliwe nawe. Haya mambo ya duniani yamekuwa mengi kuliko akili yangu Baba, naomba Yesu nitawaliwe nawe. Siwezi bila wewe,
Bwana naomba,
Bwana naomba, Bwana
unitakase, Mungu mwenye nguvu.
Bwana,
Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe,
ombi langu kwako.
Bwana naomba, Bwana
Yesu
unitakase, Mungu mwenye nguvu.
Jehova,
Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe.
Ombi la moyo wangu, moyo wangu wa kulilia wewe Yesu. Naomba kila siku nitawaliwe nawe, siwezi bila wewe, nitazama bila wewe. Nakuhitaji Bwana wangu, nitawaliwe nawe. Unitakase Bwana,
Bwana naomba,
unitakase Bwana,
unitakase Mungu mwenye nguvu
wangu.
Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe,
Mungu mwenye nguvu.
Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye
kilio changu Baba.
Bwana naomba,
oh Baba yangu,
nitawaliwe nawe. Bwana naomba,
unitakase Bwana,
unitakase Mungu mwenye nguvu
wangu.
Bwana naomba,
nitawaliwe nawe,
nitawaliwe nawe,
Mungu mwenye nguvu.
Bwana naomba, Bwana unitakase, Mungu mwenye
kilio changu Baba.
Bwana naomba,
oh Baba yangu,
nitawaliwe nawe.